Jesus, oh my love. Jesus, oh my love.
Music.
Jesus, oh my love. 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 Jesus, oh my love.
Japo kitambo kimepita, bado nangojea. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Ahadi zako nazisubiria, nitazipokea. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Japo giza ni nene na wingu zito. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you.
Jesus,
I'm alone. Jesus, I don't need no
companion. Jesus, I'm alone.
Jesus, I'm so very worn out.
Jesus,
I'm just for seven and me.
Jesus,
I'm tiny jibu.
Jesus,
I'm a dogo.
Jesus, I'm alone.
Come on in the bush, I'm going to Bahari. Kwa fimo ya Musa. Na mimi hata hili Bwana litapita tu. Wewe mvunja maagano na vifungo, urejeshaye uzima Bwana, na kuamini tu. Ukisema unatenda Bwana, unatenda kweli, unatenda we mwaminifu. Tukiomba wasikia, maombi unajibu, kweli unajibu. Waiting on you. Japo giza ni nene na wingu zito. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you.
Jesus, I'm alone.
Bado nina kungoja.
Jesus, I'm alone.
Nda kusubiri Bwana.
Jesus, I'm alone.
Japo sema na mimi, Yesu utanijibu.
Jesus, I'm alone.
Bado kidogo.
Jesus, I'm alone.
Uwa sina raka na adi zako natumi.
Jesus, I'm alone.
Ebwana nipe utuli.
Jesus, I'm alone.
Oh Jesus, I'm alone. Sina wasi wasi tena, kwa mana tumaini langu ni wewe.
Jesus, I'm alone.